You did like anything about me. You didn't want anything about me.
Wacha nikule mali yangu, wacha nikule mali yangu, wacha nikunywe mali yangu, wacha nikunywe mali yangu.
You did want to say anything about me. You did want to say anything about me.
Wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu.
Sawa vii yangu amabu abiri dudo, madia amanya ondi hido. Sawa divi galio kwa mabu dido, madia amanya ondi hido. Kati were were yo amanga nyara, kati were were yo amandura la. Temileluko mila famine lele vimachambele. Mileluko mila famine ile vimachambele. Lele 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 lele. You did like anything about me. Want anything about me?
Wacha nikule mali yangu, wacha nikule mali yangu, wacha nikunywe mali yangu, wacha nikunywe mali yangu.
You did want to say anything about me. You did want to say anything about me.
Wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu.
Minga mi mwamiora, mikumadule yo. Minga mi mwamiora, mikumadichadule yo. Kavo alio nipe, abiri nipe. Nimefanya kazi na bidi. Nimefanya kazi na bidi. Osiku na mchana baby sijalala. Osiku na mchana baby sijalala. You didn't like anything about me. You didn't want anything about me.
Wacha nikule mali yangu, wacha nikule mali yangu, wacha nikunywe mali yangu, wacha nikunywe mali yangu.
But you said nothing about me. You did, but you said nothing about me.
Wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu, wacha nikunywe pesa yangu.